ila kuoga huyu nae kimoja tu kuendelea mone huyu kuliza bei tu kununua huyu nae kutongoza tu kudumia singia weka siku chati dada yangu ila kuoga
kuoga
kula tu ila kunenepa
kunenepa.
Panda, wona, zigo, cheza, cheza, kwenye speaker.